nasibka ibal maro iyo xumku ma qabo naabka igu wiirsado nafsaan ku reebaya taqayga dayee horushu way isama
Yeah.